Radio Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen fulfulde talatar noga e jena lewru marsi tande 2016 jena yamde suki du studio tamani mi tawa e maison de la presse do bomoko do jottino no do kabaruji di Umar Waygalo. Sekira bon kompititi wide kawrital puddugal wadde tokkidal tongal hollitaabe ngal fuddi kenyen ka dum wonono gubenude tirtode plateforme de kanyen lam bomoko o fu jakale ngal do kawrital dum e tawede fu hada e gubenude tirtode aza wadde landinde kawrital ngal ko onjoto wobbe koliti wille henebe gikkani wakkati goto ko moddi le ngal do kawrital no kaldude kawrangal han tabirede le leedi meden di bonanda ngal no ko noddete grand assemblée leedi ko duarnde be koliti wide yimbe dido sikkitaabe wiyede koydo moy an leedi do bonandaaji be nangama le saha leedi meden di goto nangama gosi goddo du nangama gundam fi gol ballon le leedi meden di kan hitande 2017 be koliti wide kenya mali hebi ngalube pi guinée cotorial dum woni an kan baddu goto be ngatti dum be ngatta fi baddu goto baddu mali o do hollitaabe don Mustapha Yatta Bare kanko watti do sakirab di won nono sebbe kabaruuji min jogini on do bete hande di batte radioji di fa gasa bismillah modon e hedade tinde wiide tan won kawrtal mangal aniingal fa wada le noga e jeddi lewru mars so timmayele chapantati lewru mars to kidal to holita wede ngal do kawrtal dun laamu bamako o kanye e gubernator tirtode plateforme de fu ngarta yedle hen du e tawede fu kanje gubernator tirtode azawad de be landiniki ngal do kawrital fa keben famtade kede ko Mohamadou Sama Siko e mumini sende bu moddini ne do hen
wana laamu o wana plateforme wana hala mballobe kay hejabe fay goto e mabbe njahali e kawrtal kidal ngal tawene ana hani non be do fuf njaha forra e kawrtal ngal horabe ma koliti wiide fayso beedo fuf njiyaaka e le golleji kawrital ngal dum buytantaabe fay hunde e immaade maggel tejaado fedde nde almu ak mohammed koliti wiide kawrital ngal latto sababu e njewta do golleji talkurundu be jewta dun kabaruuji ngodi joni di kedo den fa hande kanko kejaado sema o do faccitaango mumuni sende bu
le kawrital ngal min garoobe halde fa gasa do talkur kawrala kanye so dabare jingodi ana baawi hebede li nyalande e libbi garo
yimbe le plateforme collective wiide soni kala ngadube mande juude le talkuru aljendu tawaka le golleji kawrital ngal yo dum mere non kedo den mohammed ullu metali député bourem o mo jeyda dun e fedde plateforme do faccitango mumuni sendebu
oro andi gubal taton bami aniya kawrital kidal ngal lamu doko almusadaji mum plateforme estima ko dartete tiagal kawrital fu yo jabi lobbo hewte jabi o woni talkuru mo kawrden dum dum wadaka wana hono plateforme e lamu mali jabe ben kanno famde talkuru kawrital ngal tafo yalla ko hanti ana hebe lin kawrital ngal wana gide amen tan yobate na famu
kawrital kidal sifrado hononni joko golleji kawrital anofis ngal bangi fedde sima hanno tawede fandi fuf hejabe fedde plateforme tagal kejabe fedde sima fay goto yakatun tagitobe kebe kuliti wiide imade kawrital kidal ngal lataaki ko doma ko
hodo honjo tobe ne koliti wille hen be koliti wide be gikkini o do botu ko mudi sane tawede wide laamu bamako kanya fa yotto yo gubno tirtode plateforme de njaay hawrtinde le hen fu be ji be bihi wakkati jono be gikkin dun halaji kewdi kale do hen fa jaa yalla hono jam e tejere han nibirde le leedi meden di kede kanko noddutu Ousmane Kornoyo dunki andal do kabaru jam e tejere kanya haboji ko hali do hen do faccitango Mohamadou Sama Siko
yonal fe ko yimbele jogoro dun tadele munyen fa anden ko yeltata e kawrtal ngal den bawe ten sefade do hen soni en kumpitaka do sifa mudun bangal golleji talkurundu en kana dukude mere mi tajoro wiide kay do tottondiral hakillaaji woni fuf dayan ko dun nafi le do basi woni mi do wawi non faccitinde on dun to tay wonko andanmi le golleji kawrtal ngal ewti wala ko andanmi dun mi dejjanta fun fa ham munyen do men sala eden keba famu do ko be kaliko den en fuf en keban ko njawten lam o dun jewan hono no nawtorto dun bangal golleji talkurundu
be koliti wiide mobile gotel arme mali kanyu yabbe bomboore kenya dum woni hakkunde duansa kanyu e tumbutu ngel do mobile ko be koliti wiide ko ngel yabbe bomboore ko dum wadi sababu du so ministere ngabdi do keddile hen heewbe du barmile hen o do kabar do woni himbe kumnibe kabaru ministere yakko e leleedi meden di kanyen jatti dokki dum sekiraba do balne tirmi joji modo hellame bemal ande ngal mi noddirta face facebook ngal holitinde wi dum woni tiagal ko bonandaji di ngadno nokku no dirtedo garam bassam le leedi ko darndi le 18 lewru mars jabbi non do holitawede yimbele didon do woni sikkitabe wede kanye paabi be do yimbele so ngaddi do bonandaji be nangama fa le leedi madindi wakati jono be do yimbele holitawede be nangam le saha leedi meden di don le lamu tumbuto di do kabaru joni yimbele kuminibe kabaru denago le leedi meden di kambe dokki dun le majjunde be kolitiide be do yimbele di do be ngaddama do bomo ko do wakati jono be gondi e landede fa be pamene yalla hodube ngaddi le di do golleji hodlaati hen darne mabbe wakkati jono do ni yimbeela andube hono kabar no jaddin kobbe ngori kany en gondi e landa dem no dum wori fa kebe famtade kede Muhammadu Samaseku
yimbeeli don cikitaabe latade gollidibe bonderebe yubbe mali non be kappama wallude fa sanne bonderebe chamoybe du grand bassam sorras en leedi mali dum woni nangudo be Ibrahim Uldu Mohamed woni nangado tafun kanko donnowo mobile e joko kunta dala mo milana latade horejo bonderebe grand bassam be Ibrahim Uldu Mohamed wonno dum kubbitowo be le majjun jam aswere nde woni ko o nanga le cercle gundam to lamu tumbututun jango mudun woni ko miji ak sodak dikodun nangama le wuro gosi e padale baleri region gawo mo sikita latade kalfinado kabaru kaki guldirde mabbe le galle makko Abidjan to dun woni ko bonderebe grand bassam be silmina non ciagal bonandaji di woni ko o warti le leedi mali e fu nangama batte telephone tawado le njiba goto e bonderebe grand bassam be mande numeroji di njitaama le mali do dobe nanga do dun woni ko be tota mangal patte banko be kalfinabe kabaru yimbele satinbe dina be do yimbele didon ana cikita tawede gubbal ngadube bonandaji bamako wagadugo e Abidjan be
kanko ministre dum no kuminido kabar dati le leedi meden difa yotto yo kaaki laamu hollitaamede be ngadino kawrtal mabbe baldi do bamako do wakkati joni be gondi e miijaade le hin faabe jayal hono be kaani moddinirde dati le leedi meden difa yotto yo don di wojidi kaani hodude le majjundo hollitaamede le o do botu be kebi be ngatti jungo en jiba be jaltini ko yaata miliyaruji temede joy e chapande joy sefa ko be anni moddintinde dum non laawi hakkunde seware duwansa kanye e gawo be kollitiwri ciagal mudum dum be ngara moddintinde dum dati hakkunde ansongo menaka kanye andere bukan kede kanko mo Mohamed Hashim Kumare ko halido hen do faccitan Muhammadu Samaseku
pas seulement les infrastructures routières
bona kabaru lawi mublaji tan non kabaru lawi lana diwoji dun e kala ko yirunta sahal leedindi wadnama hakilli o do projet ana itati dalaji lawi le sahal leedindi e fay ciagal mudun gure sahal de e kanye gure baler de bura batondirdi lawi di nafan fay lefu leede de e ko yawti dum fuf dum woni fanda projet o jati lawol gawo sevare duanza yegita ka fi lam o e mballobe leedi men di fuf ana wadani dun hakilli be domabe tan de jernde
Elle pourra commencer le plus rapidement possible.
Be kollitiwi dum on tal kurcini nanu arande hakkunde walde humnide kabaru golleji sukabe jokolbe le leedi men indi kanye e leedi hayramayni ndi hollitaawen duddo tal kur wakkati jono ko sinnina ko dum immiki mi cittede wiide leedi hayramayni ndi bamino anniyaaji hollitinde wiide be ngaranno ko ko yaata uynaay sappo suko jokolle golle le leedi mabbe ndi dido golleji dum woni ngaran tawede le nokkuujil tati hollitaamed be do sukabe jokolbe do be kanno gulluton ko yaata duubi tati wakkati jono dido dabareji fu imminama kanko dum wonon kedjaado mali gonno ton jiddato o jaati wakkande dum sinni tendo hulitiido mo tawda e golleji haramayni di kede kanko noddirta Ibrahim Agno ko kanko dum wonon kedjaado waldinde be noddirta dum won huminide kabar golle sukabe jokolbe le leedi meden di
après la signature de la convention
tagal ko talkurndu sinina ko gollobe amen ana hanno ƴewtoyde kabaru mudum ka fadde gollirde amen balla yimbeele nedda gollobe yaade tun yimbeele kalfinabe kabaru soriya li ambassade meden jida kulliti metti mun en e majjun sabi be mbi be taykiti ke wide hewbe yimbe gollube jungu arabbe tampi sanne ka wana bibbe mali tan gon torrabe be batte odo mijo gollobe soriya be woni ko suudu ministre kumunido kabaru gollobe wi dum darne tafun ndartoba gollobe worbe e rewbe ka rewbe buri hewde hen batte sifa golle de wakati joni kay fay goto e bibbe mali nabaka leedi haramini tafu
fiugol ballon le leedi meden di hitande 2017 kan be kolliti wiide wakkati jono mali hebi ngalu be batti be ngatti dum won leedi noddirteni Guinée Equatorial di baddu goto be en kebay fi baddu goto baddu mali holi tawede kanko noddirteno Mustafa Yatta Bare kanko watti dum wakkati ankande pi ballon o faadum hebi silimaaji chapande jetti e jenay le majjundu dum de debe garno fi do bomako do micciteden wiide mali watti no baddu goto be kebay fi baddu wakkati jono an holliti wi tam mali kanyu ardi gubal mudum gal
Union européenne et Royaume-Uni, ngoni faabo tobe studio tamani
grabe njurne den jeyelo on ne le réseau ngaji meden dibe kollitiwidi yimbe ala sappo e jeyon jeyab le walde sen zinde hollitaawer wakkati jono kambe gondi e famine to kulli koroto no be kani bamirde halaji so e ba hakkunde jamaano be kani wawde no halaji kalwirta hakkunde jamaadu le majjumbe kollitiwidi idun le hejo gollidi sen du anka don zindi wondi e gollude le laamu kulli koro hitane 2016 te ngardam faado kuccala do be kollitiwde kawtal mabbe jeego bal jowi ngal do fina tawa ngal do kawtal ngal timmile ala jabbino do le majjo ko yaata sukabe jokolbe temedi do kanye ngari so kawtali ngal do kawtal wakkar jono be do sukabe jokolbe pamminte honno fina tawa worri le lamu kuccala hollitaawde ngal do kawtal ngal wadi ton balde tati ciagal mudu dubbe ngadi ton halaji mawdi be jehibe jewuyi to kayefiji kanye to izin ngaji kuccala di ngonto Yuluten garan fa hande kedden do kuccala do be kollitiide kawrtal gongal timmi ton kenyen jowingal wakkati jonor do famminet no kabaru alsilama ko wordi to kuccala to le majjube kollitiide ko yaata anka sukabe teme bido do won jangol wuro ana kanyen famminato wakkati jono be do sukabe yuri do bomako do kanyen circle ngaji gondi li lamu sigaso wakkati jono ko ni faana mudu fa famminono binguli dianka ko lobbo wordi do hollita wer kawrtal gal gal wadi ton balde tati jaggal mudu be famminama dum wonono no datti do sariyaaji gori le datti laawi sekra do katte nyaloma hando mi jotti on sanne do hejaade hejo jame holli tinde wi tan mum jire wonno to boggi jamde to mi Umar Waygal ko nyotti nin tawon do kabaruuji di kedde heda do e seeda hono andir do no yotere meden de ana woodi